yanda joy e mintaji sappo e joy habaruji meɗen e fulfulde ɗimin aligne Ali Abdoul Mouni yottinta he moɗon. Sembe kibaruji meɗen hannden haalan dow weltare lumotoɓe konni e zender dow cuɓitaki Buhari ardo leydi Nigeria. En nanan ko himɓe gon mbiyata. En kalan du fa hannden dow batu nyalane ittane ngam pelle jinganoji himɓe leydi nder duniyaru. En nanan fa hannden ko ardiɗo feddogon wi'ata dow ko himɓe e gaɗi. Yewtere meɗen pindinol hannden haalan dow hirnyere wonade no waɗe nder cakantaraje leyɗe Sahel e dalilaji mayre. Ministre leydi France kawjiɗo filla yaha wartaji caka leydi France e leyɗe Yasin. En nanan ko haalata gam famtinde himɓe. Mahamadou Buhari aldiɗo leydi Nigeria kan suɓita gam lamade duuɓi nayyi gom kaden to lumotoɓe leydi Konni région Tawa e ardiɓe ada yaha warta nder région Zender e Kano weltare mawne noon ngam heguiɗe mabɓe Buhari o neɗɗo non bawɗo sembintini laabi lumaku e yaha warta caka leydi Niger e leydi Nigeria. Moustapha Mamman Sani waddani en habaru o.
Hande Allah e cuɓaki makko ki zenderma leydi Niger fu gollidol e leydi ndi no ɓeydan wodde. Komin eltani woni gollidol hakkunde Nigeria e Niger farfilla lumaku ɓeyde sembe nder zender e lawol gollidol ngol dow ɓeyda wodde hakkunde amen.
To ɗum ɗo belɗum ni noon saabu min jii o radio leydi ngol noɗɗon o kanni heɓi kasi amana himɓe warti illujomin puɗɗi yiide lumaku ɗon no yiɗɗi fa yaha yesso. Saabu minen kay komin jiɗɗi won lumaku yaha yesso gaɗa majjum filla ndenago du konda no hani ƴeewe saabu sey ndenago waɗa ko lumaku
waɗa.
Pelle jinganoje himɓe leydi 4,200 e woronje e joyi tawa ɗo nder leydi Niger. Nder pelle ɗeedu no woodi fa hannde pelle kemɗiɗi e sappo e jeetati ɗe leyɗe Yasin. Ɗum ndu waddi ko ardiɗo fedde gom jinganore himɓe leydi dow filla yaha wartaji e ɓeydude himɓe leydi haali dow no won no waɗa dow inde pelle ɗen dan. Habibu Garba waddani en habaru o.
Chaque année nous faisons la situation pour avoir un
hitande fuu miɗen gaɗa limore e hisabu yaade e ko wiyete ONG ɗum wonno hono pelle gonɗe ɗo inde koye muɗum e nder leydi Niger ɗo en dan. Minen jogui komin kiisi ko duuɓi naɗiɗi e sappo e jeɗɗi miɗen gon dow muɗum. Hitande duuɓi naɗiɗi e sappo e jeɗɗi min kiisa hakkinani ONG ji ko watto 2,033 ko woni nder leydi Niger ɗo en dan. 2,050 ko leydi ni kan jeeyi kañum e fani 2,018 jeyaɗe e leyɗe goɗɗe feereje. Kano wona har filla ko darto hono waɗugol talki e keerol golla ko waɗle hitande wadde joƴƴina wadde holla ɗum endan kayi wonaɓe fof no waɗa ɗo 2,015 on endan 6,153 tan woni ko waddiɗe reji muɗum ko 2,017 hollude gollal ngal waɗi ngal eko anni wadde jon on nde wiɗo wama fu tawte hono majji
heɓaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
waɗani Aissata Haruna Maiga arriɗo fedde jinganore yaadu yeeso himɓe rewɓe e sukaaɓe leydi Niger. Nani ko o haali dow golle ɗe ɓe gaɗi ɗo nder leydi Niger. Diallo Mariama Kenda waddani en habaru on.
Le problème de la protection de l'enfance.
Sadormaji ko daraton reenugol sukaabe dun kay boyi e leydi farrobe ben du anditen himbe no goni no beydo wodi du rafi jande no duuda yaade ko daraton reenugol sukaabe min ko di talkimu en min gatti e nokkuje gam batte himbe faama non ni fa hande du min perti ko himbe ladde do fi sukaabe reube jangine hay woddu e kada dewgal sukaabe be yonay jonno roube no onno golla sanne kanon be galay be kebe ballaga no wodiri
ne sont pas toujours acquises c'est pas facile
milliardsuji tati e millioji la soji didi e nay cede dollar dum woni aadi mo pelle balliroje leede sahel gadan ni himbe leede sahel de gam wallirde de durwida Sadoro maji di bonjitaki bakaje woni no wadda he majje Keita Ada Ba ministre kawjido ladde e jaye leydi Mali jangi derol ko jama wadde der hawrinede Alassane Kouzi Mohamed waddi habaru o
Bato on hebi halaji kokka ko watto milliarduji tati e milioji kemenai e chapande nay dollar tawidu milliard goto e miliyoji keme tati e nogai dollar dum wonno no tewte den non wawi wi'ede heɓama ko heƴeto gollal ley Sahel o kayfu do fi wonƴita gol bakaji walloɓe ɓen ɓe bi leydi Sahel ɗe tinno e gollidiggol walluɓe muɗum dow fi tewtide gam heɓa jawdi ɗin enɗan ayru tawe anniyaji ɗin enɗan tokkodira heɓa jawdi ɗin faame ɗum woni no gollire
nder laawol gotol ni en kalan dow ko cukaɓe ummatore leyɗe Sahel keɗi he halfinaɓe hawju golle gaɗoteɗe ton nder leyɗe Sahel dalila ɗurwididde wonƴitagol bakaji hawrinde ñamede ni hokki ardiɓe pelle jinganoje cukaɓe ummatore leyɗe Gara kala ñumoji mum'en nani ko Sani Ayuba goto nder ari ardiɓe pelle ɗe wi'i Alasan Kuzi Mohamed gam humpididde himɓe dow koɓe kaali nder hawrinde de
dans notre intervention
yerno min ko ƴiri haala kam min jettan ardangal horeɓe wallitiɓe ko gollal ngal waɗi e duno tade dow mum dow ko yaawi min noddan sukaɓe ummatore e wattude juuɗe mum nder ballitol sigila golle on noani min kakkinkina sengoji koƴaɗi ɗin fuu golle mum no gaɗete tawe dum ballaga on ɓeyda e sembinɗidde wallude himɓe nder wakkati wonƴitagol mbakaji leyɗe Sahel noani bayle gaɗa nder mum amma duno hani ɗe tokka laabi bayle ɗin woɗi ɗe kana ñammide sigila gaɗaɗo togom nder lawol wonƴitagol bakaji ko woni e jamani hande hani ɓe tefa wadde ɗum heɓa hoƴƴanede laabi laabi ɗum waɗi ko halaji tan ɗum waɗi ko ana halaji tan yiɗa golle
loktoroɓe mawɓe leydi Turki gari ton balɗe ɗe gam ñawtude himɓe nder huɓere Agades saɗonna hawrewɓe ñawteɓe ni woni saytoɓe keɗake balɗe koɓe keɓa sellal maɓɓe daari nani ko woɓɓe maɓɓe bi'i Anise Karim
ɗum waɗi balɗe nayi ni hannde komin keɓay safaare woɓɓe keɓi woɓɓe du keɓay e haala ko kalten ka non ɗon no yejogon tampuɗo sanne ko heɓay safaare
laabi an tati ni miɗa wara ɗo innde am windama amma mi heɓay lamba miɗen ɗuuɗi ko wari ɗo wala fuu keɓɗo lamba keengam ɓe mbi kam mi yaha fa hannde yamde nayi lasare caggal dilludu amin ɓe jeddi lambaji gon ɓe artana gina hokkudemin lambaji gon ɓe gartiriɗi ɓolum ɓe cakkiti hokkude goɗɗi ko ɓe gatti tampo e
miɗen ɗon tampa ɗo sanne nani rafo ɗum fu hatta miɗon tefa lambaji balɗe ɗiɗini yiya warta balɗe joyi min gaɗi ɗo de fa hande min keɓay safare
kasu hitane muɓɓere Yasin e 4,000 ceede moytol gacce ɗum woni kiite ɗe laminu may dabba taƴana kenga ton matamay région Zender kiite ɗe du ni bi'i ko durwowo région Agades o ni hokkita lumotoɗo tetaɗo o ceede mum 800,000 ceede sefa kan woni ko o teta miccintinen du ni ko ko laminu may dabba nanga kana udda nder balɗe jeenayi bittiɗe ɗe wakkati pasotoɓe go nangi lumotoɗo may mujia takkol kerol leydi Niger e Nigeria Habibu Garba waddi habaru o laso e joyi lewru février yahde go'o lewru mars ƴewtinaki pelle rewɓe ɓurɓe ñañal nder handball hano bal latol jungo tataɓere caka leyɗe jeɗɗi hirnage afrique waɗote ɗo ñame nder wakkati goto o du ni ɗum ekkintina ƴewtintoɓe gom gam ɓeydude ande maɓɓe nani ko docteur francisik taboski tawaɗo dow inde fedde leyɗe duniyaru gaɗoje handball o wi'i sumana amadou gam humpitidde himɓe
yatnani hono feccere afrique tataɓere nde sukaɓe rewɓe famarɓe kañum e ɓurtuɓe seeɗa kala leyɗe jeɗɗi hanno wara e majjum jonno leyɗe nayni wari kamwoni Niger e Benin Togo e Nigéria keɗɗo jalagal ɗo enɗan yahan tewtoygol coupe afrique mawɗon enɗan keɓoyɗo hartonde jalagal yahan tewtoyde coupe duniyaru mawɗon
enɗan
super league football mo Niger no e hoore mum hannden alarba lasu e jeɗɗi lewru février latabal ittodira iɗi gatte ɗo ñame AS Douan mo ñamay latiɗo an he ako kana mo arlit ton maraɗi du zongorzo mo maraɗi he urana mo arlit kam en latidoyta ittodira asawa o e alal o du latanɗe bal joyi gatte nayi ɗo nder huɓere ñamay worre ton Zender
nder gallu ñamey
do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere e nayi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
maynasorowa
do radio mangari
lamba chapande jena e joy topere go FM.
Birningaure
do radio Marhaba.
Lamba chapande jena e joy topere go FM.
Dolbel
do radio Gorwal FM.
Lamba chapande jena e joy topere go FM.
Sai
do voix de la Tapoa.
Lamba chapande jena e jena FM.
Mayai
do radio Anuri.
Lamba chapande jena e jena FM.
Tamaske
do Muriar Karkara.
Lamba chapande jena e jetati FM.
Buza
do radio Takarkara.
Lamba chapande jena e jena FM.
Magaria
do radio Kitari.
Lamba hembere go tobere joy FM.
Studio Kalangu yadu Lady Niger.
Studio Kalangu.
Bombe jogibe kaborde no kipito no kuje yade der lede Sahel be gadi wakatiji chaka Lady Niger ni Burkina Faso e Mali ibe torra himbe. Jean-Marc Santagné ambassadeur Lady France mo France lildi do hawrina nyamede kawjido fille yaha wartaji chaka Lady France e lede Yasin wakati woruno do to hawrina nyamede yewtidi e studio Kalangu Tarnal Fouday Ahmed halido haldi he makko do ko sabi Rafike jaron hakkilo fukkingo go no tawa der lede Sahel e no wade ko mosala majjum hebe
neddo ngardo inde France hawrinde endan o halido fila kondarto biddam bonda ko na wada en der region Sahel o endan ambassadeur Jean-Marc Chatigny.
Il y a plusieurs dimensions au cri.
Kulle kede chabato no wadi bibe bobbe takkitirtobe e dina wadde bonondaji gam huntude muraduji mu en tan. Nimbe gondi e talkako mem ngala bawde ko yata lokotorore e jande filla yidanere no tawa he. Pelle bibe bombe ne tawa e jonde der Mali so birde Nigeria e torrude kerol e leydi Niger hedde difa. Ibe dom torri du kadin do kerol leydi Niger der no kuje tati de tilaberi limtade de. No do yi e du konda der wendu chade ndu Allah e wonji gol mbakaji ko no wada dum wala ko sendiridu e gollal bibbe Boko Haram
terroriste de Boko Haram
joni e jile modon dum on wada dum minani on kali fille Boko Haram ni
pour moi c'est un mélange de
kulle ko won sabo dum no heewi fille politique jonde hakune nimbe e talkaku no wadi bibbe bombe jogide kaborde wombe no mbara nimbe no diutabe ada hakkiloji mabbe e torrude be dum bibbe bombe de be ngari der wuroji Mali Burkina ma Niger jangirbe mo lokolbe mabata e dilinde jawrube wuroji ben sembe sembe na wadde hu jagol fadu dum hebane mosola seyto gollal sogeji watta der mum
apporter une réponse militaire
odo mila hononi sewana sogeji watta e sembe hunde enda le Sahel ndi enda hetta jam jodo e mudum e hakkilo fukkingo na
je ne pense pas que ce soit
bana kanyun tawani mosola majum ama idun tawa he no wawi sogeji kawji din der leedo din juude mun tawe hen gendarmaji police ji kambe garde national hautade suudu
la justice
bako tawa lady France no wonno wallita lady Mali enen andi no wodi lady Mali sengoji latidi wala edle jungo laamu lady Mali ndi endam do du konnan dum haante wadama
il faut mieux travailler
kwani nimbe golide hakuna Mali e lede duniyaru gawne be gonana no durwide e waybom nani nimbe kunta muraduji de nimbe wuro kaajaadi dum du no do dande lede G5 Sahel den kaje woni arane do duro majju lady Niger du kan woni arande e durwidide do majju amma no yidi mballaga de leede duniyaru gadamu
international derrière lui
bandira betini be haburuji stoyo kalangudo yewtere meden pindinol handen do hirnyere wonani no wade der cekantaraje leede Mali e Niger e Burkina Faso kokol habaruji meden hantata sai kokken no kure to Asmanu Shina warta yottina habaruji e Hausankore assalamu alaikum
studio kalangu
der gallnyemey
do radio alternative
lamba chapande jenay e jenay tobere e nay FM
do radio Amfani
lamba hembere FM
maina sorwa
do radio Mangari
lamba chapande jenay e joy tobere go FM
Birningaure
do radio Marhaba
lamba chapande jenay e joy tobere go FM
Dolbel
do radio Gorwal FM
lamba chapande jenay e joy tobere go FM
Sai
do voix de la Tapoa
lamba chapande jenay e jenay FM
Mayai
do radio Anuri
lamba chapande jenay e jenay FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jenay e jetati FM
Buza
do radio Takarkara
lamba chapande jenay e jenay FM
Magaria
do radio Kitari
lamba hembere go tobere joy FM
studio Kalangu yadu Lady Niger
studio Kalangu.